시향해 두노 마체마 로고게 로양망아리사 로고게 로양망아리사 망이 망이 보니 단단해 에아이셀리 아반시 곰춘지 로양망아리사 하우 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 나이보사 나이보사 가말라요 Ayipendulanga Yabeka phansi yasekhala izinyembezi izinyembezi Nomathemba Nomathemba Wangishiya Zelengedwa kunomathemba Nomathemba Wangishiya Zelengedwa kunomathemba Mama nomathemba Mama wangishiya Sikulile Zelengedwa kunomathemba Mama nomathemba Mama wangishiya Simnambi Zelengedwa kunomathemba Simnambi Zelengedwa Sekulu nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Semnambithi nomathemba
Buya nomathemba
ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Semnambithi nomathemba ngasabhali nencwadi ncane
Buya nomathemba
Namusemnambithi
nomathemba
nomathemba kodwa yini saxabana
Let's take a dance break.